kuko ngiyo nakunze nkunda nibyanjye byose ishiboy now iyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye so don't you play with my heart don't you play with my heart
Nujyo bona ringi nshitsi intege burundu nukagire ngo nukonje bitandemo
baba baje umutima wanje kenshi bituma ngira ubwoba bwo gukunda nanubinkovu nizirakira uzihangane kuko mpora niga kugukunda uko bwije nuko bukeye kuko ngiyo nakunze Niyo mpamvu ngira ubwoba bwo gukunda uko mbonye So don't you play with my heart Don't you play with my heart
Kumunda urankunda byose ikibazo Ikibazo gusa ni for how long
I could be wrong You could be the one I am ahirwe nk'ayapfusha ubusa Nta n'ubinkovu nizirakira Uzihangane